fatwa nziji mana niuliza niani Waki tutatna wa shin, tutawazama mabling Waki tutawa tabli
Chwa kinafikiri ya maofu mengi
Una siku nshake wa roston ka mix Tembeza shada na fruit sneakers I blendi Nisipofanya mziki nina plan B Nyamini kikwambia nishaona mingi Nataka tuganji staki kutrendi
Kichwa kinafikiri ya maofu mengi
Una siku nshake wa roston ka mix Tembeza shada na fruit sneakers I blendi Nisipofanya mziki nina plan B Nyamini kikwambia nishaona mingi Nataka tuganji staki kutrendi Uki trip, uki nata ngundo lako tunadunga Dunga pini mpepe tuangalie kauna vumba Peremba ndula Tumochezo ni mtumba
Niko on na mabros ni mabom tunafunga Gang ni amaji tuko zone na magunga
Meshinda ngerusha mabugizi saina zuba
Ikuwa una mahindi V Bona una same energy Kumbe we ni money tu aji Ilikuwa unasemaji siuni ambie sai
I don't need to act tough ni kushtue ni tafanya kweli Sina issue ya kufanya na iza tea around the street zenu daily Free them niggas wako ndichni Wako ndani ya seli Tewa bichi ukiwa snitchi unagurisho Majukumu alinifanya nimemakinika Kabla njue kusoma nilijua kuundisha Mitaki hora picha za kutisha
Niko on na mabros ni mabom tunafunga Gang ni amaji tuko zone na magunga
Meshinda ngerusha mabugizi saina zuba
Niko on na mabros ni mabom tunafunga Gang ni amaji tuko zone na magunga
Meshinda ngerusha mabugizi saina zuba